Ukubhaliswa kwabalimi nguhulumeni. Kusukela ngonyaka ka-2019, uMnyango wezoLimo kanye nokuThuthukiswa kwey'ndawo zasemakhaya uqale uhlelo lokubhalisa abalimi ukuze kwazeke ukuthi singakanani isibalo sabalimi abalima ngokuncane nokuthi bakuyiphi indawo. Lolu hlelo luzosiza uhulumeni uma enza uhlahlomali. Uma ungabhalisile kuzokwenza ukuthi uhulumeni ngenkathi enza uhlahlomali angakufaki ey'nhleleni zakhe ugcine ungasizakali ngoba usizo kuzoba ngolwabalimi ababhalise kusomqulu kahulumeni uma kuphuma usizo. Xhumana nomeluleki wakho ubheke ukuthi ubhalisile yini.